De Joel. Ah, nze wenti wenkata ndi sera wina wena kaise. Wenti wenkata ndi sera jaja wenka senge se. Banna masaka. Twajja kola. Banna masaka.
Nava Masaka nyendo kuchibuga jajja najja mpola. Nasala lwera paka Kampala mazima jajja najja mpola. Buli kyandidde waka ku Kampala najja kyala. Ja best oh my Katonda wange webale kunsaasira. Nyimba nkola baziwulira debandaga nti nera tebazaagala. Kapereka papa alisaaki muli giteriyo nkwawe yotamusana kye natandika nja kukiggusa mu linnya lya Katonda nja kuwangula. Buli eva Masaka situka muganda wange wamojja kuwangula.
Nze ndi wina munna Masaka, nze ndi wina nasala lwera wamoli wina munna Masaka, oli wina bwe yasala lwera. Nze ndi wina munna Masaka, nze ndi wina nasala lwera wamoli wina munna Masaka, oli wina
Nzijukira sitole yombuto bambiza jajja bwe nali nkula. Nasulanga kusibinga n'oluseera. Akuna chakula ebyokusoma byalema kubanga fizi zabula. Nze ndi kaana kambaata ebyaddala netakulira. Nze ndi kaana kambaata ku Kampala kwe nalandira. Mukama w'ekisanzikiriza nti nene mbeera gwagisobola. Always focused nzikiriza nti neera one day kiriba. Kanfube nkole nkyuse embeera kubanga embeera yonna giraba. Mission kunyweza mike nga mukubi wa bloka nakatiba. Mission kunyweza mike nga mukubi wa bloka nakatiba. Bwavu mpologoma otero anakoba abe kuyisanga timba. Ekinuma nabeyita bakyali baffe nabeera batulimba. Kyojolo wa Upper Street King temunimba. Vincent Richard Jenny baba ngamba temunimba.
Nze ndi wina munna Masaka, nze ndi wina nasala lwera wamoli wina munna Masaka, oli wina bwe yasala lwera. Nze ndi wina munna Masaka, nze ndi wina nasala lwera wamoli wina munna Masaka, oli wina bwe yasala lwera.
Suna nembazira ku ndongo y'ebinyanya nsimira ddala. Bazolunabe music alakaji blood wasambira ddala. Warukaga munna Masaka kyengera kati enyirira ebyaddala. Edikenzo musuza ku federation tato ndabiranga ddala. Kintu musokerwa samayinja muvimbisiza kale ebyaddala. Tata Chimbo wa mukomedi bendera wubira ddala. Florence na mayanja wenzijukira ekisambo era yekwe ya kisagula. Faza ngobya munna Masaka IRP ebyaddala. East OST Masaka yo kanze jajja najja na mpisa. Ndagala okudda ebyaddala nga Bishop nange Kampala yampasa. Nasibula nalayira nti era olugendo lwe wakandi lukyusa. Mama nyikira sala nti manyira omundi dda ne pizza. Togwa musubi ya derero akuna pesa. Togwa musubi ya derero akuna pesa.